I got a story to tell. Mo. I got a story to tell. I got a story to tell. Story of peace, flani ya upanga, pretty as hell. Anaitwa Anna Michelle, mina muitaga L. Kaenda iwanika twiga, bonge na figa as well. We been friends, miezika nane au tisa. Anakuja mjengoni kujichoma na neno, chochote anachotaka na pika. Bonge la mjanja, mpaka nimegonga, ni venye tu mwenye ndo ametaka. Mamba sijawahi kumletea hizo pigwa metaka. Natoka naye tunarudi late. Inambidi asirudi kwao. Inambidi sleep in my house. Nigga looking at me like wow. Ana na do, mama na do, mzendo kibao. Ana na smami ya show. Ataka uwezo kulipia me now. Rest kibao, place kibao. Mina jichanga na nae. Ilianza kama vile utani. Leo na fumwa na nae. Nacho kinyo na nae. Dili tutuchonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Shop, Paris, Begi Lobeto Cavalli, Givenchy, Louis, Fendi, Hatari, Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili, Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana do, 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 Ana, Ana do. Ana anasema eti nazari sana mentali. Mana ananipenda sina mali wala sina gari. Ngori, mtoto kubadili mpaka dini uko tayari. Hata kama ndugu jamaa marafiki watakuja sema nini ya gali. Anasema ananipenda mchizi vile niko royo. Sio mshenzi pia nina kauli nzuri tatu sio mboyoyo. Na akiludi na stress za kazi nampa moyo. Alafu ndo nampa ndizi anajua mi sio choyo. Wanana konda, wanana Honda, wanaona kanime uchinja, kisa mama na vumba. Walio jaribu kumtaka inavonekana walidunda. Check watu wanavogeuka, sio utani mama na uchanda. Reski bao, reski bao, mina jichanga na nae. Ilianza, kama vile utani, na una uchumba ni nae. Nacho kinyo na nae, dili tutuchonga badai. Niko na Ana, niko na Sherry na Ngai. Shopping, Paris, Begi Lobeto Cavalli, Givenchy, Louis, Fendi, Hatari, Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili, Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana do, 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 Ana, Ana do. Ooh, yeah. Paris, Begi Lobeto Cavalli, Givenchy, Louis, Fendi, Hatari, Nindega, Vigi na Gary. Tofauti anavyo badili, Versace, Mala Chanel, sio fake, you can tell. Ana, Ana, no.